chicha mutondaka Nukugambye tonde tira Kumulabe kochi gwe tonka kasa oh, Kwe kakutando mutambale Echi kutuka kumu kwa notonenya Kwe wanywa bichata liesonywa Oyo tabuto msovola muleki
Manya oyuli Amerika
Kwe giro mkwate kumu kwa nozivuge
Mkwata kuno yuli Amerika
Omugame kumu kwa nolabe
Manya oyuli Amerika
Manyolu soziro wala mpaka mbalagala
Obelanga yuli Amerika
Chamu vya yogera ko
Ebyo bye mutya Nebwe mukanula maso mubitya
Wate mubera keyo Ne mumukonjera na ete mumusobola mumute
Manya olumbi Amerika
Kwe giro mukwate kwa mukwano zivuge
Mukwata kuno olumbi Amerika
Omugame kwa mukwano labe
Manya olumbi Amerika
Just pretends like you don't know the mission And all you do, you have to know that you can't stop the calling Just a bela wo Ebintu bye byampola Ne mumu bela keyo, ne mumu konjela ne te mumu sobola mumute
Manya olumbi Amerika
Kwe giro mukwate kwa mukwano zivuge
Mukwata kuno olumbi Amerika